Polisi ndi siye kyankwanze liko omuvubuka owa myaka 25 gungumya obuwala ku kyalo Lusenge jo ndi siye kyankwanze kugamba nti yatemudde mukyala we nga muvunaana bwenzi kulonzeza feso myaka 25 kigambibwa nti yatemezeddwako nti mukyala we Nira Haibimana inoni ya wimiaka 40 munaswe gwanga ya Rwanda yabadde pepeya n'omusajja omusiguze kubbaale emu kwe kuva mu mbeera na mfumita ekiso ayogera polisi obuyi obwo yalameka kigozi
onono omulenzi ng'alinga enswere enkubeko yabakidde omwambe omwogi n'atabaala ebbaala omusiguze n'omukyalo ono mwe baabadde era esasage gye yakoze mu kitundu kino oba mu bbaala eno na buli kati abagirabyeko baginyunyako omusiguze yasobodde okwemulula n'adduka naye yamulesezza engalo bbiri ye omukyala yamufumisa ekiso mu mutwe era abadduukiriza abazze okumukwata bagezezaako okutaakiriza obulamu bw'omukyala ono naye amakya ag'olunaku olw'eggulo Nyirahabimana obulamu bwa lugenze.